Yo, Kiro, you ready?
Die!
Chill.
Yeah.
Unoni kwenye laptop sisi everyday ni kirap niko chaps shikiki bora waniache. Sijali kama nige au nitakmika utake kuniamini go back. Just never bored tunaamini kwenye track na noma na loleta bwana feel ka class. Wanasema blow wana miss wana diss wana tania. Tunacheka na mabwezi tukubato na we. Kwanza wajikaze bila peli na pepa jamini kama rapper. Wanasema nambeba. Kumbe simple kama hivi ninachofanya na relax. Kumbe sina wasfile niko castle hapa. Sijali kama unapenda bwana unapenda wana task. Sasa tungeti tunatenda kama unapenda wife fast. Niko stage za mbili kaza mbili piga nyasi.
Ashe.
Sulizo kwani sio case. Kile kutale Komalo sini pime niko imala sijalala complain wao ni juu eh sole nigga tuko samu zina pain wanakuzi bwana kazi bwana penda sana events wana flow off beat so fish wale kaze bwana fight bwana fight tuwe two face so kutuka tuka shit ndakufuata ndo kuteka
tu nadhani
ni simple nifuate nilipo nikupe na shada na uje tu perform African rapper ndo sisi tu special surprise ndo mimi na tizi ndo home kwanza ndo Mr. Ko DOG na sisi kwa faster kusambaza prom African rapper ndo really hip hop surprise ukiuliza ukibisha la do napo vitakati kama stream za shady remember kadobi kwenye cons ready wanaleta makuzi wata find pedi ili tela kwenye movie wata find kweli ile kiswahili ngeli na zile chungo ni testa swali zani hoteli kube kutimba ni ghetto embu tuliza edi usinifanya ni cheke suna farm to zedi embu tuliza mapepe itaka kuwa kinala utazifiwa utakandiwa siogope uone bado shega na punguze bapala wezidi kungala kweli ni kweli kweli utanangine kama nooks netazidi misala utazidi kungala na mingi mikwala usibuki kifala wacho zifate tuizo balabala yo dimino bamba one time hip hop we steady hip to the hop die.